my man. Mbona uko serious woni jui kaloki niko loki but mischievous. Sijui ni ite Vin Diesel sherehe juhini sikweli ya Nairobi. Yeah, fast and furious, eh, canine wolf in sheep's clothing. Normally I do not threaten, I just respond. Kenye nataka ni 007 kwa account. Mbwela ima kumalo wapua kama James Bond. Baby face savage na wakunywa niko na ingredients za kila cocktail. Jo kwa sherehe hatuanzi zogo tukio na waziza huwa tunamaliza jo. So usi try mehe mehe 39 domta CBD jeshi ama melanin street. Kina star ni ite dark veda sina shang but ni me master power of the tongue. Razi tunakata kata ulimi yangu lightsaber. Kabit kaki come through lazima nizitoke. Ai jo ai naza kushow mastingo pia jo adi shoke. Kabit kaki come through lazima nizitoke. Anguka nayo ni kama unangushwa shoke. Amka usaka te wachani kukama te jo. Baby usichoke this ato tuko party. Chicago with the tools adi manjoti. Niko marem for machoki kwa background loki. Na unavurugwa kawe ningati. This ato tuko party. Tuko na warembo adi wanati. Niko marem for machoki tu kwa background loki. Tunaunachujwa kawe ningati. Ai kawe ningati. Unavurugwa kawe ningati. Jo kawe ningati. Unachujwa kawe ningati. Ai kawe ningati. Unavurugwa kawe ningati. Ati kawe ningati. Unachujwa kawe ningati.
Kawe ningati unabaki tumta. Tuna mamoli forenza kana dam. Ngana zimi kana shi na zingine zina kam. Niko madu ya na poke imengama. Cheza na time usipoteze wakati. Vibes imeweza kuna dai toa shati. Usipoteze wakati. Vibes imeweza kuna dai toa shati. Na tuna keep it simple. Mabill tuna pop utadhani ni pimple. Na do it hard wani some kwa his store. Flexing to liachi ya madingo. TG, yes ni mimi. Iko nini, hip rap ni fiti.
Unachujua kawe ni bani. Una hela nini kila sani. Hini shingapi, hini shingapi. Kamuna nitaka ni chukue saiju. Nigenza kukatika mamake sismami. I can't leave my homeboys mimi sio jimani. Wacha kwanza ni wa show stories za mtoto wajirani. Nisha ichapia choche adi hostel mtoto fiki. Inagodho masayo yote. Kidole chakati kwa masansi. Na yu inengi kwa zopre fast show. Nisha buy new coaches. New blings checking in a new air forces. New ascent is for my new girlfriend. Amali kunyima juka susu kako on sale. How are you say? Kawe ningati. Unachujua kawe ningati. Kawe ningati. Unavurugwa kawe ningati. Sikia, sikia. Kawe ningati. Unachujua kawe ningati. Kawe ningati. Sikia, ni city boys.